Vile na wake tabidi ukabai goggles.
Future bright ndo we check labda dunge digaga za welding. Form zangu wazikuangi za wengi.
DJ 38K.
Uni stima, uni nare.
Man a real bad man. Pesa nyingi kwenye bank. Tukifika bank mina ball na kafunga kama JJ yo kocha. Kocha, undisputed soldier. Mushindana na watu wandevu na mdevu.
Kamistari na waroroku waroga nikisonga. Mindo grandpa buda mindi yo manyanga. Kwenye mix mimi ndi yo master. Panster kwenye mix.
Mikona moto na sipoi, sipoi. Nyiba dobo noko bati boy, boy.
Kama kawa wasinit campaign. Main event the rest wanna raise curtain.
King kwa hii scene uneza finyari.
Niko juu wana hate na bado uko under man. Mini bazuwe bado ni kijana. Teka chill pill buda punguza kuchigamba.
Kisha bana nayo nayo bana selector. Chunisha kinande baki shabiki anateta. Cheza na rada ya warembo. Selector selector cheza na iyo tempo.
Nimetulia na mandom. Na kiateka anabo. Volume leo na chunisha hadi so. Hadi so. Hadi so.
Haya haya.
38K,
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 38K. King Fizzo on the beat.
Niaje meja.
Sio majona shata.
Aniko poa sana. Acha ujinga wewe kwa nani wewe jamani?
Sana ala mtukana niaje tena.
Asivyo nitakujua wewe nani.
Utakujua mimi nani? Utakujua mimi ni nani kwa kuzangu ni gani?
Kabisa.
Sio wasi. Mimi naitwa Meja na mimi napenda ndom na mimi napenda vibe. Nimeshika hadi bongo, wanapenda genge, wanaita vibe. Manze ya madad, na bado na waroga, ndio time iko tight. Nitakupa mawaidha, niliambiwa na mada juwa kukana watu. Miuku wana mabeste few, mbona wengi na wachache ndio wa true. By the way napenda ndengu cast you. Yunis Njeri kwangu wako juu. Si kuja Nairobi by bath. Nilikuja Nairobi by bus. Bus. Misiwezi ka. Niko mbra nikisaka ichapa. Genge ni hewa na pumua. Ukininyima ni sawa na kuniua. Sitachoka kuandika. Izi magenge mchunishe kwa maspika. Ninaitwa Meja na mina penda ndom. Na mina penda vibe. Nimeshika hadi bongo. Wanapenda genge wanaita vibe. Manze ya madad, na bado na waroga, ndio time iko tight. Nitakupa mawaidha, niliambiwa na mada juwa kukana watu.
Ah, Meja, hangover ya mnazi dawa.
Ah, dawa ya hangover ni supu. Kwanzilu supu chapo na kibuyu. Ah, nisha basi, tupatie sauti wena.
Aya. Tell me what you were. Tell me what you were. Na mina penda queens, na mina penda vibe. Nimeshika hadi dawa, nasema mimo upe wala nita mwarabu. Nimetoka pwani, nataka nshike jichi, ndo time iko tight. Nitakupa mawaidha, nilembiwa na mada juwa kukana watu.
Hey, Nasha, sauti menizingua.
Ah, we nae.
Ah, Nasha.
Mavo on the beat.
Kachumbari
Mbogi
Mbogi
Mboa
Mbuge Juki Mbuge Juki Kita mbugi yako tukatike maudi. Mbuge Juki Mbuge Juki Kita mbugi yako tukatike maudi. Tupeleke, 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 tupeleke na rien. Tupeleke, 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 tupeleke na rien.
Sana untingizie haga. Nimengoja nime wait.
Nimengoja nime wait.
Na kama window tire mimi ni wheel spanner. Leo nda kupiga je. Usikimbize sana. Tunafa kujibamba. Itabidu pige break.
Itabidu pige break.
Leo uta discover mimi ni seremala. Nina nyundo nda kugesh.
Nina nyundo nda kugesh.
Mbuge Juki. Mbuge Juki. Kita mbugi yako tukatike maudi. Mbuge Juki. Mbuge Juki. Kita mbugi yako tukatike maudi. Tupeleke, 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 tupeleke na rien. Tupeleke, 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 tupeleke na rien.
Shadow Mado,
Shado mado kama chuki mekukaza mwenzangu tafutacho. Tumekuja kujibamba tutaki drama nono. Tunatibu wivu pigia 07. Oh, shadow mado kama chuki mekukaza mwenzangu tafutacho. Tumekuja kujibamba tutaki drama nono. Tunatibu wivu pigia 07.
Mbuge chuki, mbuge chuki,
yeah.
Ita mbuge yako tukatike maudi. Mbuge chuki, mbuge chuki,
yeah.
Ita mbuge yako tukatike maudi.
This how we party in a holiday. Ni kila siku kuchachisha, yeah. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha, yeah.
Ushinda kula Merry Christmas. Na mkuje shere na mkose pia kuja na jiba. Na piga shere umekuja umepiga mastibas. Mali kwa shere ukipata mtele pie meisha. Unazasema tuegele.
Sini kawaida ndani ya bati utapatana. Wamedunga vitu pupi na zimewabana. Cheki mato nyanya vile nimechoma.
Mahadarani stambu waki maitu.
This how we party in a holiday. Ni kila siku kuchachisha, yeah.
Ni kila siku.
This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha, yeah.
Jackie, musini te kwenye bash. Na mna budget ya magode. Sili vokembia na cash. Ataka majosi zote. Ngori niskatiwa. Ateri joni nyote. Na kawoni wakwa. Weni wangusa zote. Vijifanya kuku sana. Wengona kuchemusha maji. Kuku kuku kuku. Mango dumio na watu wa roshagi. Sikiza vile naikula naikula. Dwengino rali. Naifanya inakuwa tamu. Hadi mana ibuwa na idai.
Sini kawaida nani ya patu tapatana. Wamedunga vitu kupi na zimewabana. Cheki matu nyanya vile nimechoma.
Movie ya DJ Afro. Drrr, ni kwenye ima introductions. Jala la kapdana nimeshinda nikiwa macho. Magode mashada nimeshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile nko nacho. Cheki vile nmenyanya kadi sexy koko macho. Niko jaba ndani ya umo ina. Jaba ndani ya umo ina. Mukataka tumamoratina. Chinja kade mako na itina. Mina ita ina nskiza. Kijiba bado ndaifinya. Jagi kwanza kwa Friday so kesho misiko job. Nenda nkunia kila mali hakuna mali siko joy. Rada safu kipatana form nilio mindo natoa. Karika java joka joka yeah. Nasima siko yeah. Jama gode chok. Siku jama gode chok. Siminko jama gode na patata sija do. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok. Siminko jama gode magode na patata chok. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok. Siminko jama gode na patata sija do. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok.
Ovisa, unachoma bisha. Na jozi menishika chani homishe gitaga. Ovisa, unachoma bisha. Na jozi menishika chani homishe gitaga.
Zimelipuka, tipro zimelipuka. Zimelipuka, tipro zimelipuka. Zimelipuka, siyo zimelipuka. Ndio nido kwa unasikiza kazi kiwa zimelipuka.
Doba ni noma, nasikia kimeanza kwa kachi. Nazimenishika, nasikia kimeanza kwa tachi. Tachi, utasikiza toki, jisikia weni mklasi. Zitokia dile githa, unasikia tukuvuwa shati. Si tuko pati buda usilete masharti. Na denge mejibeba ndio na uwe kwa katikati. Lesbe nishika ni korada na wakati. Wese umesundwa chemba tusifike uko kwa panti. Ini banga ka uko rada ina kubeng. Deng umezi sechi na uko jaba na kidem. Kani chain na pitanga tu kwa gang. Knees and toes baby bend for the king.
Indo ile doba musikiza nkiwa mokoka. Ile ile doba musikiza nkiwa mechoka. Doba ukisikiza mashetani zinatoroka. Doba ukisikiza ziwa zimeshika roi na shtuka.
Officer, unachoma bisha. Na jozi menishika chani homishe gitaga. Officer, unachoma bisha. Na jozi menishika chani homishe gitaga.
DJ 38K.
Manyanga rico, ikori ko manyanga rico, ikori ko
manyanga. Yeni keki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni awanga ni gari kubwa, kubwa. Yeni keki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni awanga ni gari kubwa, kubwa. Pata alisema wezi hubiri sare. Heri nkai area kuliko chasande. Mapepo ma area tutuja na ngwelo. Kingwelo kiwa katukiwa kidale. Ngale, sare, skizi ya kimale. Ka unapate, nitate nikate. Shereka deli na mande tusiri. Na pia wikini kuchacha na debe. Yeni keki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni awanga ni gari kubwa, kubwa. Yeni keki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni awanga ni gari kubwa, kubwa. Atiye mtaro walevu lala ndani. Na kijanga chuki cheke pake rangi. Kichoche mpuzi bebwa kama mbuzi. Bei ya pizza itadabole ya simiti. Kana chapanishwa kana enda kakimbunya. Geuza kujazwa mdomo odekia. Chimu kitambi jumimba ni ya muda. Chimu kitambi jumimba ni ya muda. Yeni keki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni ya wanga ni gari kubwa, kubwa. Yeni keki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni ya wanga,
DJ 38K
kazi nikuwa uwa, kazi ndi kuchafua. 20 years kwa game na bado nasumbua. Mnangoja tuzame, mtangoja sana. Kakujinyonga, nimekaza kamba. Hakuna uoga hapa na jalinia. Hakuna kutembelea hapa na jikimbilia. Na bomwa kila kitu kwa njia yangu. Stambui kumpembe na sinatu umazangu. Chafoka mimi, ndo safishe rada. Waka mimi, unevle utawa. Vumilia mtu wangu, sawa mambo ya jana. Dunia ni yako, tesa kwa sana.
Never wanna know my game. You never wanna wanna game.
Na mavela, na lipstick mpia ya Kylie Jenner. Did you know? Pornhub Awards. Yo happen once, ile time ya cramps. Did you know? Arsenal fans. How kwa us, Arsenal fans. Did you know? Alejandro ana mitunga tisa ya DJ Afro. Did you know? Mademu wa ngambo wanapenda mbo kumwaga kwa ndo. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology.
Mada kupata, aibu. Buda kupata, aibu. Bibia kupata, aibu. Mamoro, aibu, aibu.
Kuchunguza ili lead to addiction. Witaji affection kupata erection. In effect timetable ejaculation. Main catalyst ya pussy erosion. Jana, jana, jama alijipuli. Gava, gava, wali kwa rani jipuli. Volume 1, usipige kelele. Volume 13, minataka kelele. Odede, odede. Luka kwa mdulu benka odede. Kutuology, doshiology. Pakaology, chora sabaology. Nyonyoology, nyongaology. Punyetoology, nkwatiology.
Ndovu ni kuu, tabidi wanijue. Basi weka mkono juu. Vile na bamba mpolisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo mite hansam kusikizo ni hekaya. Felicia na Lisa hivyo ndo mini liwa akwaya. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya. Sikuizi vile na meza mara moja utagwaya. Na nandringia sana flat tami hana taya. Hakuna kila kitu kitu hanaga ni haya. Mtoto wangu kitu wa KU mtakata. Hakunaga masomo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ya chatu wa introduction.
No!
Vile na bambam, polisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misina ubaya. Koseo mite handsome, kusikizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tummy hana taya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongwa kitu wa KU mtakata. Hakuna gama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada ya wiki mbili ya shaju wa production. Ndovu ni ku, tabidi wanijuu, basi weka mkono juu, yes you, you. Ndovu ni ku, tabidi wanijuu, basi weka mkono juu.
Guru Genzi, Mavo on the beat.
Kani form niko form na mashuri. Kama ni vikendi mijibamba tunamboki. Mindo deresi ufike bez na moti. Leo tunapan tunastang tukisensi.
Sifon kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinjio nfanye testing. Mukanyambisha kana nuka zenia septic. Kuna kubatisha znararuka na kisensi. Andale andale mami ia ia. Rada ni waga ni swami na pandesia. Skia ni naki cannabis trok tunakaskizia. Ia majini catalyst konki kuna mabia pia. Keep it low moti on the minimal. Uneza ropoko mahidi zikuje physical. Ficha white kibiki jo. Vidole ni sticky jo. Chablin wanka blanda jotine kongeza libido. Na tipi toki timida tingisha izo. Wetete pitisha kimbicho kwa dirisha kium. Wetete kada ni mna hesitate. Tepa na matembete. Kilunizi tiyo niyo mavo on the betete. Trouble.
Kani form niko form na mashuri. Kama ni weekend ni mjibamba tunambogi. Mindo deresi ufike best na moti. Leo tunaban tunaskang tukisensi.
Sifon kamili bila tiyo na I'm a painting. Wawili wawili kichinji yon fanya testing. Mukanyambisha kana nuka zenya septic.
Nina maboy wa kila kabila wakamba wajaka. Maboy mi ujenga na wengine mabrother. Wengine sugar daddy ujifanya mafada. Na wako na test yangu na wengine no lada. Usinishike bila do, mini bibi ya wenyewe. Batika uko na do, baby buni kona nyege. Pajoka America ni kupeleke heaven. Come baby come dani tupunguze njeve. Kuchuzi ni kmi waga sosi. Misi pendi fena penda vako za kidosi. Chunga chali yako sunajua mini mnotisi. Mina penda chume metengenezwa na doshi. Yo, yo. Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wecheze kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiganga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wecheze kama hit song. Bibi ya mawana zao, mina fanya wanambao. Na wakulanga matao, squeezy hawalali kwao. Na wakologanga kama wafuasi wanganga. Ikipigwa sana na piganga nduru sana. Nzuri sana, kiuliza habari. Mambo moto sana, fina kwa gani hatari. Usika maraka, sunajua ni safari. Si lazima kwa kitanda, tuneza fanya kwa gari. Ilale ndani, kava koza stenje. Suni kunje kunje kama design ya walenje. Usikule na pupa, hata kaa uko kinenge. Chunga paparazzi, wanatenda na nalenje. Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song.
Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiganga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song.
DJ 38,
how are you sir?
Bad girl love to see the dead body. Run up on you with the 9RD Maggie. Send it to the mug, send it to the Madden. Rotten, dead and forgotten. I'm getting all the dollar dollar, I'm getting money. Everybody tryna holler, dripping money. I need you at a distance, you hoes mad at me. Cause all these niggas showing interest. Mill make magic take over your body. Running on my gun, know you wanna smuddy. Like me general, surgeon, Adi. Your body buried now, down the cemetery now. Never knew a semi work in the cemetery. And if you diss me, know your body, I go bury, bury. Worse when you pass, Petra, territory. Shoot off your face, Gaza, military.
Limbo. 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 Limbo.
Speed is on 50 to kipungu zanga gede. Kaende kaende ziraru raru ere. Padi tulifika kama tusha kata drinks. Ina manisha kutoka hapa jotu na mix. Shada ina lula mina jing matagzin. Sezo shori anarusha nisha sianda kwa sin. Ati yo kama mitu pige makofi. 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 Yo kama mitu pige makofi.
ni wawe mudunga masindano kaza hosi napiga misumari chukumba ujo sikosi gai 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 nomoka na ni bainde ni pate niko high day muda nikivaingo inapenda kuriri mama nze kazi meni wai walai hili ni uze mayai kuliko joni sote adi ni chito ya uhai uwe 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 ni ya fandu
wow yo kama mitu pige makofi yo kama mitu pige makofi yo kama mitu pige makofi yo kama mitu pige makofi
Kiamka kwenda church muamka kuvuta bangi Muvuta bangi ndo ni deal na mashetani Mukula bangi zishike zikiwa ndani Na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani Nikona swali, nani akona bangi Nani akona party tukuje tuwashe bangi Nani akona lighter yangu nilipea mlami Alikuwa na kibangi ya metoa kasarani Nikona chwani ya kuvuta bangi Kani kona so ntavuta mbili za chwani Kani kona show backstage na vuta bangi Mbaka macho ziwe red kushinda lipstick ya zari Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi Mina chapa kazi kushinda pepo za shetani Napenda majani kwanze kiwa na asali Napenda my honey eni mtamu na sukari Ni ama sugar daddy nataka sugar mommy Bora akona wadoi wanapenda bangi Bora akona account naweza toa ganji Nikikosa ganji najua siwezi kosa bangi Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi Na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi Na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani Bangi Walk with the bangi
Mavo on the beat
Kichose Kichose Mbubwa mami haiwezi chose Ichose, ichose Ati ni uchungu nenda pole pole Ichose, ichose Kama huja wainanza nandole Ichose, ichose Nina mori leo lazima ichose
Haga imekula urwaro kakiroma Akipicha nasikia kuririma Mini hadwa kasita kupima Ambapo nataka kuchimba kisimami Napenda nyama sisku mawiki mi Sifugi mnyama kama kuliki Ntamwekea mchele kama basi fiki Nasikia unapenda kugawa Twende ni kudunge kidawa Chuma iko ever ready papapa Wa 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 Adi chupa ya msingo imezama Ichose, ichose Yangu kubwa mami haiwezi chose Ichose, ichose Adi ni uchungu nenda pole pole Ichose, ichose Kama huja wainanza na nole Ichose
Wakati unatoe like this Vitu zinafanywa like this Kutu unatoa like this Koko na mtu na mshika like this Jua iti wakati unatoe like this Vitu zinafanywa like this Kutu unatoa like this Na koko na mtu na mshika like this Nafanya genge toni le machua Budi yako na die kutake tour Ezekiel hata chukua hatua Na this time tunateka kule roisa Na this time tunaklik kadikoi sun Na wakizua tunasaksua Pornhub ndo tiba yangu mchuda Na buda tiba hadi na kaluma Katiba soma bila na huruma Piga chuma hadi jome tuma Mpesa bado fair sijatuma Sura yangu personal kahuduma IG nika nik mutuma Tangwa kuna pizza tutapika tumanduma Sipendi chipo cause wow kula ndume Na sa zingine wamekula hadi kume Jua iti wakati unatoe like this Vitu zinafanywa like this Kutu unatoa like this Na koko na mtu na mshika like this Jua iti wakati unatoe like this Vitu zinafanywa like this Kutu unatoa like this Na koko na mtu na mshika like this Afrika yote tunapenda twisty Wasichana wengi wanapenda sweetie Wavulana wote wanapenda titi Politician wengi wajasare kiti Mimi hapa solo ninapenda kiti Anapenda environment ya upanda miti Karura pia ni forest Stories and viris are fore Pombe sigara na magode Hini beast mode, mindo mode Example ya mafisi mindo model Uwasibishi, ninafinya double like this.
Sharprite so we check ilado dunge digaka za welding. Mom zangu waziku wangi za wengi. Sako ndogo mambo ya mbogi sipendi. Kumzo na Mungu mambo ya uroki ndo sipendi. Malkia wa mamoto kakalisi. Been around for a long while kakamisi. Kaka empire tell me nani kama sisi. Kamna thani nyinyi ndiyo next wafishi. Undisputed soldier. Mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I got a tattoo on my star. Papa hawezi zinguliwa na madaga. Melanin popping Cadbury with the bars. My papa zina ni checki zina shout hallelujah. Oh my god. Mikiki 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 mina fanya vitu vigi. Mikiki 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 mina fanya vitu viti. Mikiki 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 mina fanya vitu vigi. Mikiki 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 mina fanya vitu viti. Mshahara same level na madon dada kakamala bring beef I take a big bite na wahala cause ain't nobody badder in the whole sub-Sahara. Hell yeah mina wonyesha kivumbi his killer die experience like kunzwi nimetoka ghetto mali youth akitoko akichocho akizoza na badilisho kichungi na makarao wanapenda chai boy ako na currency ndo mina weza vibe huko deep na mali peke mina weza die bila wave ya kurite sidhani wata survive wengi wata drown wengi wata clown wengi wata front wakisema na wadharau wengi wata rudi mashinani out of town bado wengi wata bow na wanivalisha crown uno mikiki 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 mina fanya vitu vigi. Mikiki 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 mina fanya vitu fiti. Mikiki 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 mina fanya vitu vigi. Mikiki 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 mina fanya vitu fiti.
38k 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 38k.
Hati mande ni kazi. Tuesday ni katu mande. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la. 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 Pakani sakunda kwa na ganje ni nani. Hata taka makali tayari. Buda say niko maji na imagine. Mande na niko kazi. Mini big big boys yezi gusa toy. Missy role model ni avoid. Na mwona buda nikileo. Iwaribu ganji nikisema pewa. Adi mande ni kazi. Tuesday ni katu mande. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chiyo mio.
Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Oh la la la. Chiyo mio bala. My weekend imu sere na maarif kadhana. My painting magala wana sanif shasha. Meditating na tambla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. Kundo kwa koso kwa na jileta leta. Bono funga long shoka mikela teta. Kijana kadoko kako ina diseta.
Juni weekend leo tunambleki. Hatuzi kosa form buda kuna plan B. Tupitie peti tunyonye rori. Leo pilo si manyoya kuna pungi. Ni personality gathea si matembe. Jumangoko wana die tu wakiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers just yeah. Na sicha gui jembe.
Ati mande ni kazi.
Yo kazi.
Tuesday ni katu mande. Wednesday si jale. Thursday na ngoja Friday. Friday oh la 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 la.
Wana ndoto, atifala flani na jaribu chezea moto ni stepla. Mina tumia kufunga yo mdomo. Shanti malkia na wapea tukisogo ini rantan. Ora movie sitela novela. Adrenaline hapa na sijawa shakivela. Ilu kuwe safe usinitaje kibera. Jukichwe na mistari na imebeba na kivera. Boda pek, togi penjo maenya koma negini tech. Toja kibigi touch mundi manye kikitem. Ambia uo fala na umkanye isi game. Pigwe pajama wewe kalale. Shanti flames nilikunyonga tasapa mashaka. Na sasa matangano natangaza nataka. Nimalizane nao kiwa kanda. Ni plaster na wacha wanabaki wakikanda. Shanti ndo chi na tena yendo queen. Na tena kwa igemba na yendo kwa ngazing eh. Shanti ndo chi na tena na yeno queen. Na tena kwa igem bana yeno kwanga zing. Apa kibera kuna dema koko we. Aye, ni moja tu awengine by the way. Niko kwa ratili wameshindwa kuniwei. Wanastama kwenye beat zao ni delay. Ashikanishi najua ataelewa. Ulirauka na bado umechelewa. Unajichocha na flawless ulichorewa. Nimekazwa na hii beat imekojelewa.
DJ 38 DJ 38
Kojo kileta na kimbichwa Moro na jigweza kuwakisha Bogino ngoja kotapitisha Sorada safisha Bada dande mambo kusha Mavo juu ya bitu na juu Cheza niko na kuna kichwa Kona penda kama mtoto Cheza niko na kuna kichwa
Kimok, ula la la, ula la la, kwani wajui joke, ula la la, ula la, asalama le, niko mate, te, ataka ni trap, tuko na ben, ben, neza kamle, len, ataka ni beb, wagwan, badman, bablikan, nataka yonduru, ataka sifam, ilani ni caption, haikwagi fan, kuna kisplashin kama dam, bam bam, chiki chiki bam bam, beti mneza kuimbia mbaka rhythm, keeping, jikti, tifi, there's a meeting in my bed. In my bed.
Hey, cheza niko na kuna kichwa. Kuna penda kama mtoto. Cheza niko na kuna kichwa. Kuna penda kama mtoto.
Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah. Dante mini boy ordinary. Tukipata na kwa chomu sini hande Jina kubwa kau juu si usare Msupa nta kujengea di palace Weni mrembo na kulaga nini mguare Kaura dari nta kufikisha kitale Road trip usijali nina license Ushani teka wa like
our family Kuna kichwa
Cause I'm a kingfisher Lately I'm having a shot enough for dinner Sister na dining chipo kiunjiva
Gigi na run hii Gigi Demo office na spendi mafisi Kani mstinji sidai yondizi Fishi fisi kunyonga ndio tizi Kame tuko sita Nilichora sita akanipatisa Na una tells mina taka kupakichwa Lia 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 tukiseti mbichwa
Rapa kata sharabara na kata Mirapapa na kata kwa kuroga mingata Kama sadaka na mpula ni sadaka Kaptura ni mekata ni chumana
Basi kamata banduka we nani Tutunafanya mama ziwa nati Stata fast data muka indomi Timba kofiti baka zipa kazi
Sultanu wa kuoga ni kutoa panty Niliface John dio nikaita hari Cham relax asipenangi mapani Nilinyorosha Dustin ikatoa rangi ni naswali Shaipewa ukateteme kamigu Hini dhafu na divide by two Nina boza shereni full vibe Usini mbogi na riku akisamu
Tumbafu atidema liundo kutoka kwa mbavu Gumbaru, squeeze ni lisare za manyaru Saru wa manyaru, kibiriti kifaru Washa kalaita, hiyo nyaru ni after Demi angu ya umonda, tumaliza na laughter Mi ni firefighter, heavy lakini lighter Dark ninja lakini future ni brighter Na saka demo moja ametoka to Jamaica
Rapa kata, sharabara na kata Mirapapa na kata, kwa kuroga mingata Kama sadaka na mpula ni sadaka
Yeah, mkonga na jani kikam Nujicho chambaya kwa mafala jumamani kifaa Na
mpaka uja top up ni reverse. Spendi competition kai kona kam na sila. Sawa mista kijua juna penda haga na bana yo kifua. Nasema hivi nataka jotu kwe wawile. Ukikami vyusha juanga form kupewa midi ala. Na kujua sana na unapenda nga banana. Na iya pasi kitanda nona ni ite kibanda. Isi ndizi iza hapa ni naguava.
Unataka taka roaster ama roke pia. Ibei kidogo nitakufikia. Alafu kuna vile unaniangalia. Na macho flani ndogo tamuza kunipimia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia. 3, 2, 1, zero milio baba. Muzi washa nalipua ka Osama. Ukinipenda ntakulitka Obama. Na sister skiza ghetto siwezi hama. Na lililan kuwa hambo yo. Siyo leo bana ni tangu tukitambo jo. Attempts na kuwaga busy niki gamble don. Kukupata sida gishindwa kuku handle no.
Najua pole pole na vibe yangu nitakushika. Kabla zifike jo situa kisheshisha. Nataka kareja kukushika shika. Na vile umebeba mina venda ya
unataka taka roaster ama roke pia. Nibei kidogo nitakufikia. Alafu kuna vile unaniangalia. Na macho flani ndogo tamuza kunipimia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia. Unanimaliza ukiniangalia.
That ain't gay, that ain't gay.
Die ku relax na my yanks, my things design it. Me not die ku G-nice. Na my boys, my shash, ki taxi. See you let the bus. See you let the bus, design it. See you let the bus. See you let the bus, design it.
Nimetulia na mandon. Na kiateka anabo. Volume leo na tunisha hadi so. Nikipewa notice, missy mind. Loni good vibes na mangwai. Kisha mawarosho kwa vaite. Nishike taba na maboys tuchane. Nasikia kuna pengwa na kuja. Kuchange tutumeza uba. Leo ni kutema na kukuta. Yo, sameti beba. Alexa, play nyonya.
Me not die ku relax. Na my ex, my things design here. Me not die ku G nice. Na my boys, my shash, ki taxi. See you let the bus. See you let the bus, design here. See you let the bus. See you let the bus, design here.
Bus, bus, epi katika, mikono chachisha. Kani moto tunawakisha. Ni ku G nice, ma mzinga tunazamisha. Usilegeze buda bada waitisha. Ni ku relax na ma puff puff pass. Na tumejipin na makapakadas. Hakuna kuswipe leo tunalipa cash.
Tuna party tukiserembete kato na makwanti. Kagial dema wine kulu kulu jumping. Napenda big body dhumbu to the wobbling. Alumbu tutashimbetika na makali. Get crash na kutora hambatani. Jukani shash ni mechizembete shaza chuani. Leo kutembeteka diva wangapi. Na daika leka nyombo toi juni kona taki.
Me not die ku relax. Now my eggs my things design here. Me not die ku G nice. Now my boys my shash ki taxi. See you let the bus. Let the bus design it. See you let the bus. See you let the bus design it.
Lete, nda kupiga rhythm kukitaka utete. Leo ni kukata na mizinga ni tepe. Mademo kibleki badeng ni wateke. Juzi meshika design mina staga kakiwete. Kiki luku tunifisa ni medunga fete. Na fizo la mefunga beat kuliko kamete. Manyonyo wana ni bamba wako sete. Design ona kata kiuno kama chete.
Me not die ku relax. Na my eggs my things design here. Me not die ku G nice. Na my boys my shash ki taxi. See you let the bus. See you let the bus.
Kwenye mamali na mangeuzwa kwa free bila chali. Kulava kukitu chiki kwa mbali. Zikishika niko chabana silali. ni mangango. Ukizima tutakupeleka lango. Bila kamene wezi kiss na jalango. Ziki reporti leo nacheza na majagine. Kichapa chapa pongi tuki swing na mlango. Na ban CV, na shikanisha debi cheza geko TV. Niko mashada chapa game na madibi. Hakuna chesa tuki dere msha whisky.
Tukate ngango, tukate kongo. Tukate gilbis, tuanze kubanjuka. Ndo tukate ngango, tukate kongo. Tukate gilbis, tuanze kubanjuka. Ponga flute ponga misi chali mibora daily na kata. Mini koko maji underwater niko deep sea. Na chora misho nita kuzaguni bear dinga. Kita muta konki studio moja jinga. Minda ifanya kijeshi mundi valishe komba. Tujwake ni kubanli ata right nenda wrong turn. Lozi menisho ni bande kapiti bonge. Kapi maji ya dasani na kunywa wote. Nendira uza choche kosa ni mingi zimo gigeni ziyo kote. Stay kosa content afande kando yangu situ wavuruge wote.
Hey, wow.
Tukate ngango, tukate kongo. Tukate gilbis tuze kubanjuka. Ndo tukate ngango, tukate kongo. Tukate gilbis tuze kubanjuka.
Let's go! Pesa kidogo leta skuma greens. Pesa kidogo na vaslipas na manyoya. Pesa kidogo leta potato boreros. Pesa kidogo leta banana bananas.
Sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda, ay, ay, kakata dunda. Dunda, ay, ay, kakata dunda.
Hola, hola. La 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 la.
No musica ni kingora tu mafala. Bado ni kujaba mina siririka sana. Dundo kunyamba yani ukundo na power. Kama kawa najitipa tu madawa. Nimengara nimedunga masahara. Weni suara nona nieke lawama. Utashandwa idengine utagenya. Hato sunde na kukuta tu kwa keja.
Sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda.
Hola, la la la, hola, la la la. My lovely love, 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 love. My I mean dumb, 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 dumb. My lovely love, 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 love. My I mean dumb, 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 dumb.
Nikuchundoka, 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 nikuchundoka.
charap, irap, sirap, sukunye kimoja shiro, ni rap, na cap, what's up, dereda to face, ni sake to bitch, sorry my nigga, sijasema bitch, nimesema bitch, na kandisa dafa, ekere bitch, ngoko ni lady, washanga to medi, na kasi kupendi miu kupiga mahedi, oi, kwani pae pae si popo, sijamanisha if you're pretty, no, idero, guy, guy.
Na kajaba kashike wazi
Aya
Ekata kwa kadushwe kati
Aya
Puliza kabe katoti
Aya
Kaspecial paraza moti
Aya
Kwa milandi tusonge mozi Juku songa ni kwenda gozi
Aya
Tunasonga kulikonduzi
Aya
Nyege nyege kulikonduzi
Aya
Nikuchundoka
Kulika chundoka
Nikuchundoka
Kulika
Nikuchundoka
Kulika chundoka
Nikuchundoka
Kulika
Nikuchundoka 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 Nikuchundoka
Nikuchundoka yeah. Monday hangover, Tuesday kapitana, Wednesday kusota, Thursday kungoja, ndio Friday weekend na leo kafom, kasha jipabana. Ni Friday night, ni ya mwili na sailor, kwangu step ni moja, na wala hivila.
Na kajaba kashike wazi,
aya,
akate kwa kandushwa kati,
aya,
uliza kabe kajoti,
aya,
kaspecial paraza moti,
aya,
kumilandi kusonge mozi, chuku songa ni kwenda gozi,
aya,
tunasonga kulikonduzi,
aya,
nyege nyege kulikonduzi, nikuchundoka,
kulika
nikuchundoka,
Pigania.
shange tukipotea turekere kedi shange tukiropoka tufunga funga funga nge tukinyanyaswa tupiga piga niyange
DJ 38K.